shankisupplier.com. Anikiwa kani yupo we Gaddafi classic anakubaliana na weka Sherlock sera baba kani auna baya Kigamboni amna baya
wanangu alongoni amna baya
Hima masquizi kani novimba naito boss Mikwetu india demu wangu ni kulfi Shapanga mpango ni inunwe wasafi Shasaini mkataba na mungu misifi 2025 utakuwa raisi Isingari itapigwa mpaka usisi Wanangu mnasemaje Kigamboni mnaona Mnasemaje Magomeni mnaona Mnasemaje Ilala mnaona Nasemaje na Mbagala unaona Nasemaje Bahamisa unaona Nasemaje Msela wawa unaona Kisosodu sikita kikitarusha Minataka mpige picha na kifilta Kipiga picha na kisosodu itaungua Ila kipiga picha na iPhone utanijua Temu wako shobo zake nda kuibia kwa mana Kipiga picha nikiposta na ichukua Wanangu nasemaje Kigamboni mnaona Nasemaje na Mbagala mnaona Nasemaje na Kigogo mnaona Nasemaje paka keko mnaona Anakubaliana na nyi si mtosha Ajamaika choma We bro Samata Anakubaliana nawe meneja mosh Haviji bweni utaila Hii tumetoka mbali sana kuzifata burudan Hainage kuchiri chiri, haina kukaa pembeni Kati kama unachula cheza nae mpaka chini chini We dada shikiria chini chini Na we dada chini we shikiria chini chini Na we dada chini we shikiria chini chini Na we dada chini Wachula zungusha unomika ni kushike We dada katika na momba izike Twende achia moja 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 dada twende achia moja 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 za kitanga achia tiri mama Achia tiri sijaona achia tiri mama Achia tiri na we dada achia moja 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 sijaona Shetani Anakubalia nani watoto wa Tanga One Watoto wa Bichikafuelia Anakubalia nani watoto wa Blisi Mobu Ama Buda Anisalimia Gastoni Chama Tunde na goma limenoga wawe Hawe, hawe baba skater wawe Hawe, hawe we baba gashira wawe Hawe, hawe we baba amisa wawe Hawe, hawe we baba gada Hawe, hawe, hawe we msila wawa Hawe, hawe Wata wawa Uskanyagi Gaddafi Classic
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.